yande sappo e jeddi min ta chapantati soudra je studio kalangu habaru je furfulde kon janyalle modan fedde CNSP lamide leydi Niger hoji lawol gambata tewtude jawde hawra heba walde do fil ko dar durdugo biddam bonda kanyo e himneji ko te leydi en nanan ko dun lati e ko hadra wado der majju rotab kadre fedde non jingonordo fi ko darto hon tokkitaade kulata e mastede leydi leydi men Niger be gadi battu jodo kalen do fion en nanan kambe ko be kal der majjum yewtere pinande sido kalangu haltana hala tariki gallore sayi en nanan no dun lati yewtere alfaize lami leydi sayi bitedo Saidu Isa Alassahamagaw kor jamone e modon ni ele kibaru yidi min Suman Amadou Diangan to on mi halni on bimi andinor goddo wonno ko CNSP fedde lamine leydi Niger de sogeyin enda wurtini de do andinordu be kolli wiide ke e do fi ko darto lawo lamu jawdi leydi Niger ko hantay mujjintinama der mudum holli wiide no wajibi tay dum tewta jawdi e der leydi endam tewtol jawdi goldu konnam be mi nenne ne kay no wodi nokku jojjintedo gam batte alle walla tudde sogeje habbinibe wombe na walla jam ila nyalama himbe de no nyalla jam walla jam kany are mudum en CNSP ni ada keni wadde nenne kay ni nokkurto lati jawdi hawrete kawro jawdi didu wonnana e do go kay ginanda no wodi ko lati ko itete yaade campaign je kulle ndraji ko nandi e mudum non non fa hande du konon tawade itude e jawdi tawete ARCEP e fa hande du konna campaign ji goddi non non du konna himbe du konna no mbaayi hokkude e do muyaade mudum en jawdi ko wal titto gam batte Allah balla ga wadde yaade durdugol bi dam bonda kany e hirnyereje e leydi ndi enda elle kibaruji di fawar jondu kono no tawani hono secrétariat général moto en assemblée nationale woni golde assemblée mo leydi Niger kandu hoji lawol gam batte alle dardude golleji hono himbe lati bombe to ligo to nobe no gollatom dum du kono ni secrétariat général mo faade assemblée wi'enani ciagal ni assemblée golle mo ngalan garano en den e wajibe no tawanobe en da be darna golleji mabbe sabu golde ngala ton dum du kono be bi fudata nani go lewru novembre noni se Allah moy jabi ndartna du kono datol jenabol e dow fawar jondu konnani kongol didabol ko tawa e le fawar jondu konnani gollitirde on secrétaire général mo assemblée nationale le Niger do endam andinor de winene beedo himbe latibe ni wonnobe do endano golle be golle mo en internete go lewru novembre ko wartu faande ne le kibaruji di endano tawadu konna hono jodo kalen batu ko wada dun du konna rotab latibe kaindu wana no tokkiti gam batte alle yewde ne wonno faande artukuji master e leydi endan hono muraduji mum worri dum waddini ko fawar jondu kono biteedo ciroma aisami o haali kanko endan du hawji fila projeji rotab o wi ko be gandini won faabe jeewano dum wontiri be jeewano laamu hande ngi wonno jogori fi ko darto artukuji master e leydi non do kono be kebe dabareji goddo goddo mbay halde dum du kono bandi biete faande ni madidini suleymana kam won ko landi
les objectifs visés à travers cette table
kulle gonade no tefe to batti joda kale o kan woni arande fu dum heba lamdi harto filla basol arzuku der leydi Niger fuude le wakati monim be taba der mo o bori didabe ngel faande dum heba dabareji harto ardangal basol arzuku do kan fu e neban karangidam kujum no jidudum taykaaki sanne dum sabe bini ko rotab fedda hawjinde filla jeetinaaki fi arzuku basta do der leydi on sigili batu joda kale ngu noddude bibbe leydi be juude mun tawa der fi basol arzuku leydi on ben fu
the series is starting
nani da na leydi Niger en andi illa noga e jego lewru jeudi na noga e tati ko jippino lam wadi CDAO fedde jaadi leede jaadi an ko ngonde bangi hirnaanga afrique be ngadi jukkungoji kewdi yaade leydi ndi enda dum waddi ko fawar joni moje dek kandu ko na hono himbe no latibe jingono be sudu babbe leydi Niger be ngadi hala mabbe do majju ko be ngadi hala kaadu ko nabbe bi hono ko CDAO waddi leydi Niger dum wada fesede kala dum waddandu ko nanni fawar joni fodu fodu hakkul bibbe leydi e hore mum nonno du ko na yaadu yes hebata ko der majjum dum saabi ni fawar joni de do fedde be tedo moje dek be bi be ngadi no dagal yaade CNSP gam batte alle rena bibbe leydi Niger nonno du ko na walla yaadu yes hebo secrétaire kawjira fi golleji honde do fedde be tedo Abou Zeidi Sanusi Abdullah Azizi nani hala ko wadi wakati mun ni bandi mi bitedo rahinatu kanye faande du ko nan grâce be koje hala ka be gaddido
nous avons attiré l'attention de
Minen poda hakkilo fedde CDAO ko sini waddugo rafi naral hakkune pipe leede Afrique yannange minen nodda e horejo fedde CDAO itta jukkoji ko wadani leedi Niger ko watta torraji pipe leedi uyto minen gatta dane e fedde CNSP be tefa kaldal e fedde CDAO minen gidi sogeji gombe e dow laamu tabbintina dena ko pipe leedi e aremu en leedi Niger no leedi wondi dow jonde hore mum denne no handi leedi din heba jaaki yeso gan ini tawra e jawdi no watta ko pippe leedi Niger nawtoro e jawdi wondi leedi din minen godi nange e Iranion denne minen bawi kebi hite kuran pippe leedi Niger nawtoro e mun faawoda
somi e exporti
nani faawar jondu kono departement mo say tawa kanani e faawar jondu sen daari hono hore hudo nayoraade yannange leedi Niger no woni e le region mo Tillaberi non non faawar jondu kono ni hono don duntaama hitaani hikka be bindungu ngu har fille ko nardoron den wadani wodiri wadani wodiro wana hikka tan non dum wonno ko faane Musa Hamidu kawjido fille durgol to en dan say haala nimi wakkati min jano ton o hunno ko latini boyi na wada e leedi en kettinane
himɓe
ne gi'a leydi saayi diyan no toɓa amma hiɓɓe goodi saɗarma huɗo noyi waɗi to laddeji goni gala to duranɗe goni ɗuuɗal nokkuje to huɗo ko wurtoto fuu horrama nokkuje demal jon karaje e nokkuje to kaƴe tawa tan acca to woodi huɗo kondo dabbaji ɗin wakkati fuu no ɗon en waɗi huɗo keso wurtatako de ni accaka wirita wooɗa to fuɗatani mawuri wakkati fuu to huɗo kon woodi kam dabbaji ɗin yata nyama a tawan huɗo kon fuu no ittete to min godi sa a ni woni no woodi geseje to on ɓe tawa e haa ko biriji iɗeɓel dow iɗi jaha para park to en nokkure gon to ladde domaane de tammu ɗuuɗal dabbaji fuu ɗon jahata
dowa
har fille durgol ni wadde ko faawar joni to en dam birnin kon ni leydi tawa non ni ɗon du kon duroɓe hewɓe gaari ɗon en ɗan hono fagginama na mbiyen du faddama saggeke ɗon ko sagginiɓe ɗi woni ni ɓe keɓata ɓe naata leydi Niger no mbowurno ni Allah e faawar joni ko anduɗen ɗum du kon ɗan waɗni ko anduɗen woni hono keero hakkulle ɗe no omba Allah e CDAO jaɓay ɗum waɗa ndenene ka hunno ko laati sakkulla sanne yaade e kamɓe duroɓe enda ka e tawaɓe ɗon enda fo nani ko faawar joni hoorejo duroɓe goto tawa to ena birni kon ni mbiyeteɗo buuɓe arɗo o haalani bandimi Assoumane Moussa Arzika
miɗen godi fedde witende CDAO latinde talkimu hokki lawol duroɓe ummo nder leyɗe mu e naata nder leyɗe yaasim amma keero hakkunde leydi Bene e Nigeria noko mabɓa neɗɗo natta wurtata ko ɗum saabi bini ko duroɓe ɓen fuu garti dow keerol ɗon min mbawta kade nden yarude dabbaji amin dow luuɓe Nigeria sonnoyde nder luuɓe amin ɗeɗo wala sodoɓe ɗum du wonno torri filla durgol ngol sanne hande woɗi no kuje durduɗe ɗen ɗo genal wala nder mum ko durte fa yetti harto soɓɓirde ɗon rafi hakkillo fukkingo wari ɓeyɗitade to wuyiɓe garta tetude dabbaji duroɓe ƴamdeɓe sayto ɓe joɓi janguele ɗum ɗon ni ɓuuri bonde
maccam babu daɗi
nonni ministre kawjiɗo filla ko darto faabade himɓe hanɓe faabede kañum e faawarjo wadde dimma yaade e bonandaji e balaji ko watte e duniyaru ni mbiyeteɗo maɗan Aissa Lawan Wandarama o waɗi haala makko dow fi hono faawar joni ƴewde ñalade ittanade dow fi on endam ɗum du konɗo o holli wiide ke leydi Niger tawɗa e caɗale caggal ko CDAO hono waddi hono faawar joni jukkugoji jukki e leydi ndi enda ɗum du konɗa ni o wi hunno ko laati hono torra mum no heewi sanne saabu hitande waɗi hono fa hande ɗo ndiyam maawi ñaami bonnini nokkuje kewɗe fa himɓe maayi nder majjum ndenne hunno ko laati o wi caɗale mawɗo no enda yaade e noon ɗum warri ni enda ɗum waddi ko fande kanko ministre o andini ɗi o wi ko watti himɓe ujunaji temedere capanɗe jeego kay wonko ndiyam bonnina hitande hikkande nder leydi Niger nder majji himɓe capanɗe joyi e goho woni ko maayi cuuɗi e dabbaji kewɗi du konna woni koboni nder majjum fande on kettini kibaruji ɗe nden studio kala ngu jonkay fande en kaltanani haala maɓɓol keeri hakkude leydi Niger jokka e leydi Benin ɗum du konɗan kam won hara ko darto fa hande ni ko ɗum waɗi noga e jeego leru juillet warde joni ɗum waddi ko fa hande nokkuɗe koɗe maɓɓade kono ene woodi hono caɗale nokkuygondu wala caɗale kam won hakkude malam ville warde saayi yaade ñeme na mbiyen du konna sa yiya mala ville warta ñeme ɗo du konna ni hono nowoni ɗum waɗi warra ɗum wonno ko bandimi Rafika Tahir wakkati min jano sa yi o landodir e himɓe jo e lanaji gon yahuza abdou kanyen biteɗo Abdourahmane Amadou nan ko be kali
jina bene nan
bene min urata ginegi din no wodi ko ara ƴawtinte bumba sogeegi tawa don en minen daro be ƴawtino del lana kan deni are kada bittode no don be jaban dum den ko min bitto min jotto o sai deni are non ko handi wade duwan don dum watti no wodi police be gendarmerie e garde en kambe ndo be gada ƴawtinaaki mabbe den ko min jotto o nyame sadarma fu woni wala ko gomnati hadi neddo woddo ir are den deni neddo ummake malam vin warde bumba kaddi yande jeegu o lasarno de yottake neddo wittata ko sayni fajiri yande jeegu
de 6h may kan yiro nyamayre ne rukon
minen nyamayni min jarta gineji din gaybe keba ko yirdan fardo wadi ko be ngadda dum der loreji min kojata dum nangude yamde sappo e didi jamma loreji amin darto de jondo lasar on di galaydi dilla kadenda wori ko min kojata dum gacce gon fuwala der mu jon o min garana hojude maro kanjum e tomato
tomato deni kande
har fila latol baldu ko na kafa hawji latol balled afrika wadi subi tagol gambata le feccude leede kande ya tefa hono coupe mawdum leede afrika watte toenda cote d'ivoire le hitane warone enda dum wadini ko fane cote d'ivoire sigli tobbe enda ni yan hawro ha e le fedde kany e nigeria fa war jondu konnan leede godde ka wono guinee equatorial kany e guinee bissau fa war jondu konnan tawadu konnan ni hono fedde wietende be don endan misira dum woni egypte kan e ghana cap vert kany e mozambique won ko hawrto nonni fa war jo senegal latibe kay won ko jogi coupe mawdo be kawrtana e cameroon e le fdc hawta defande du e guinee kany e gambie nonni algerie du konnan yo lato bal mawbe non won le groupe d hawran kan be burkina faso mauritanie kany e angola groupe e kandu konnan wodi hono fedde tunisie lato bal kany e mali hawta de afrique du sud kany e fa hande du namibie nonni tiagal mo du groupe f ka won tiek torgel ngel don maroc tawa congo démocratique zambie kany e tanzanie en jottake yotel men pindo en kali haladu sayi won ko dun yarto en hande fa kebe nanen tariki sayi ko jey ko wi'a sayi moy en won ton sayi moy singiri wuro sayi dun wonno ko alfaize jon darja mbiteedo saydu isa alasahma gaaw yewtani bandi mbiteedo rafika tayer min pirte e fulfulde kettine
moy singi sayi dume woni mana sayi
sayi mayo kayi
inde sayi de no alfa mahammad jobbono walijo juwaydo dengen der leydi mali watti dum wodi du der dilludo makko ndu o wadi ndu fu no hollugo nimbe dina alsilama galno wakati no ko wari o yotti der sayi be mbadi subaka on o wi dilludo mabbe sayi hanu ndu wala don nonni dun sabi mbini jonde makko der sayi gan kanko hore makko wadana duubi jenay le sayi e jonde dum du le modi bako ni na ko to o mayi o wi'ay o laamido ciagal mayde makko non bi ko mawdo mbiteedo Boubacar monimbe noddirta modibo lomtimo to wadi kando kay duubi laso e jeegom den non minyi dum biteedo Abdourahmane nati wadde duubi sappo e didi ni ko Moulay wadi kando kay duubi didi den non ko Abdul Wahidu nati wadi du bi jagon salia lomtimo noddirted alfa baba gam inde abba alfa mamma jobbo woni emu kando kay duubi jeetati wadi denne kanko woni bibbe makko njoyabo laamibe denno Ahmad Satouri biiteedo Ahmad Boubacar bi laamido arana on laamori duubi jeetati ni ko halaru Abdul Wahab nati kando kay no tani kono wadi duubi didi gadamun non kaka Abdul Wahid nati wadude duubi sappo e jeegom ni ko Jabiri Modibo wadi duubi nay dennon Hassan Ahmad Gawo to laamori duubi chapande tati e jeetati ni ko biidum gorko biiteedo Abdul Salami nati wadde duubi la soji didi e jeegom gada mayde mun Amadou Tanu Hassan Hamma Gawo laamori duubi sappo e jeetati hanu der duubu jinaaji didi e nogay nonni ciagal mun mi biiteedo Saidu Isa nati min woni laamido sappo e tatabo
bandano ay huro
laamibe photo mari sayi
te sanda bon koy ni weyti
laamibe sappo e dido laami min woni e tatabo ma tarikiji wuro gon heewi amma ni sayi ko singira woni dina alsilamagal sabu wabbe zaman mun witti der wuro gon fu do filla dina alsilamagal nino goddum fu wala der mun sana alsilamagal tan
salamata
e do dol ko abunume fulful tili hande seyni elen jonkam le hewtini altinere tan to habaruje dengal fulful en studio kalangu joni hawtade e mama ada gaddo kibaruji e bengal hausankor wi assalamu alaikum balante jamwali.